Banuna Chongo, Fireman,
Westside Music Club.
1, 2.
Standard man,
all the way.
Time is only the negative. But the Gani Amazoba singing Kalachap. Lisa falling way. Not the low it is so, Malo it is so. Apa manjekuza funika na baso. Ivi vili so, vijati vili so. Muzani pesa kumo. So nili kumova. Yelele yelele lili kumova. Si eni chape. Kumova. Nile kumova ine. Kumova. Nde ya kujalo. Kumova. Kapeshe siche. Kumova. Nili kumova. Kumova. Nili kumova. Fire, 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 fire.
Chinda. Nili gila kuchinda.
Nikapumuka ni mamfira kopetia pale mitondo tatonsera po mayega. So pasi ni kwa nisa ukamba weka. Nichikulire nga kuli na kapola. Nipene mapainti ya makola. Saturday nishina nola. Nikambila muka wechiri nipakandola. Phone call picking up nani. Mashwari vari kumbuyo kwa van.
Yes.
Kula box full of savanna. Na kumamba chizaka yambo utira tika fan. Pondi pali boring. Teineka dori. Maka maka ngati wapi anga magori. Uzina maifi sinka mwodi. Nikondo vina zaba nyoni.
So nili kumova.
Yelele yelele nili kumova. Si eni chape.
Kumova.
Nile kumova ine.
Kumova.
Nde ya kujalo.
Kumova.
Kapeshe siche.
Kumova.
Nili kumova.
Kumova.
Nili kumova.
Fire, 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 fire.
Chinda. Nili gila kuchinda.
Nifuna chape ka freedom ine.
I no go apologize.
Ine.
Nifuna chape kupema kuwa no go apologize.
Nega abuela bajibanda. Yalila bajibanda. Kutama roundi bajibanda. Abaya bajibanda.
Nega abuela bajibanda. Yalila bajibanda. Kutama roundi bajibanda. Bajibanda.
So
downloaded from westsidemusicblog.net.